Speaking of music, let's play some more music. I got something queued up there. Hey, how about some Gigi Fall from Extra Musica with from the CD called Côte West, which came out in 1997. How about a track from that one? All right, let's hear one called Kiripo Kiri.
Filio Ndumas, Chami, Gide Longo, Chilondele, Bakabob. Baboti na baboti bakutane bakoli mbali mwasi Lehelo bolingo komalika ngo ya motema Kiripo mokile change ya pe change zili mama Mobembo yola kakinga ya sanza moko Lelo toko mi kuna na sanza zumi Lelo kona kosenga na yo kiripo ipa yope Oti ndela kangambo tatana Change ya pe change zili mama Mobembo yola kakinga ya sanza moko Elo toko mi kuna na sanza zuni
maestro, j'ai marimolado, j'ai timulado, tippy top, number numero uno.
kombo yanga bisalo na likambo akokaka kolalisa te mama il faut lukanga kino ye azwanga kwazwa mesira kokusolenga bolingo limbale zali bondeko tala sanza mwese mapata na likolo bea e sanza ekongengisa mwinda ya bolingo na biso kanda na moteme ezali mwenga na kanga moteme ezali te yanga ekomi kozwa ndambo moke nakoki konyokwama na yo mwasi ya nzela nakoki modungisi nalembi nzoto na ngai emese na eke boye te nakoki nasila bomoto na nga mpo na yo mwasi ya milangwa oye
noli kwengita ntango oza na mwa meya na yo batela
Gracias, bandida. Vaya que bate que Mama, 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 mama WRIR's mission is to air underrepresented news, views, and music to build cultural diversity in your city.
We are the most independent public radio station in Richmond, Virginia.
If you want to make a difference, then join us.
If you need to be heard, then join us.
You will volunteer with people of many cultural, social, and economic backgrounds.
What brings us together is a belief in true, independent community radio.
If you can't volunteer your time, you can support our mission with your financial gift.
Find your voice.
Visit our website at www.wrir.org.
Yeah, my name is DJ Dowdy. I'm a volunteer here at WRIR, and I'm bringing you Ambiance Congo every other Sunday from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. We also provide public service announcements from our community radio, such as this one. Job Corps is a government-sponsored program that helps young people ages 16 to 24 learn a career, earn a high school diploma or GED, and find and keep a good job. For eligible young people, Job Corps provides the all-around skills needed to succeed in career and in life. In addition to education and career skills, Job Corps offers cash allowances, medical and dental care, meals, housing, college opportunities, and job placement after you graduate from the program. Get this, at no cost to you. You can learn more at jobcorps.gov or call 804-340-5540 to attend a local information session. All right, let's go over what we've been playing. That last track was Zyko Langa Langa from the original first Zekete Zekete LP. We heard the song called Alola, which is a Roxy Shimpaka composition. Roxy Shimpaka, who played guitars with the Shulk Stars, was Zyko Langa Langa for a little while. Before that, we heard Dodoli playing guitar with Bozi Boziana and Anti Shulk from the LP Réponse Ya Lipapa Yawara. We heard the song called Bisalu. Great song there from great album. I love Bozi Boziana and Anti Shulk. Hope you do too. Before that, Le General Defoe from the CD La Guerre des Saint Ans. We heard the song called Man des Dans Le Man. And before that, Tai Tai Lavaloy from the CD Paparazzi. We heard the song called Mystery de la Vie. We started off the set with Gigi Fall and Extra Musica from the CD Côte Ouest, which came out in 1997. We heard a song called Kiripo Kiri. What are we going to play next? You know, we start our program every week with a little bit of a sub-end from King Kester Emenea and Victoria Lewis and Dream Team Dream Band, but let's play something a little older from King Kester Emenea and Victoria Alesson. Let's hear the song called Livre d'Or from a CD called Le Naissance de l'Orchestre Victoria Alesson 1982.
Mama pona tama bimi pona yo eh oita sali ngabonze ngabwayo nazange maloba nasali melodio yo oya bontembe nasali moyembizemo palo 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 maye masikito koye naloni ohoze omotema mangala okola kitamo naponga yango nesengo Boma loba manga na konota na yembi mango na pala kilibe yete kama mo kilima bimba kongo baye baye miss mantuku la rose de l'univers tu es planté chérie au milieu de nuages je t'ai cueilli dès là-bas mama tu es si fragile Mama lili linga nga nazana yo chérie n'passe ton la joie zambazala na yo Oh malo ba manga petiser naye mbi mangona zevo oko mama ngola motema yoko na sina tu na vitra
flando na tiki eminandago tosona kitego kozonga na zongi nandako na kuti emi a change likambo yango tina teo o bandeko tosona kitego ngai nalingaka ye ye anyokoloko ngai ndenge nini tokoyokana na bolingo oyo na meseni te bobo ngai natosaka ye ye asambwisaka ngai ndenge nini tokoyokana apesiska ye anyokoloko ngai ndenge nini tokoyokana na bolingo oyo na meseni te bobo ngai natosaka ye ye asambwisaka ngai ndenge nini tokoyokana apesiska
yombuzinga tokozalaka ndenge boye ata tosoni te nde okangaka bakanda e osiska ebongi na banda na ngai motema o
avesiska
dimutika ebongi yo nimelaka ntanga ye ngasika ebongi na banda na ngai likombeo
apesiska nalembi na libala oyo apeosiska nalapi na libala oyo apeosiska
bango bakomi kombanga yogo bandeko nyonso bakomi kokima yogo ngasika ebongi na banda na ngai motemba o
apesiska
That was L'Orchestra Lomeca from a self-titled LP from 1977, a song called Amy Before that, King Kester M&A and Victoria Leyes and Livre d'Or. And we're going to end up the program with a little bit of a guitar music from Chico Mawatu, along with Cuivre Nuesi and Orchestra Simba. That's the name of the album, actually, Cuivre Nuesi and Orchestra Simba. We're going to hear a track off of this LP called Rendezvous Manqué. And we'll see you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence, coming up at 5. 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds. Greybeard's in the studio, getting set up. It's going to be good. It's always good, right? Yeah, every week.
Kolo wana na benga kiyogo na benga kiyogo bodie na solisa kiyogo pona eba sokioli makanga ogisha e yoyoyo na mona kifema elongi na yo na koka kikotala yote no gina kolela o Nongi na kole la pongo yae Ukangela kinga kanda ogi ogisha ye Kona likambo oyo na saraki Na kobonde la kobo lingweleka
Exodus
Na mona ki frema elongi na yo Na koka ki kotala yote No ki na kole la po No ki na kole la mambo ya e O kangela kinga kanda ogi ogisha e Pona likambo oyo na saraki Na kobonde la bobo lingweleka
Mbula nankoi
Vibrote, vibrote, vibrote
Caro, mama na brancho yo. Chéri yo, na na la mwiranda. Na sali mosele, oyo ya sukaye. Na tuti molato, oyo ya somo. Oh, si pele mousine, lo bate. Chéri na mama, na zeli yo. Na sali mosele, oyo ya somo. Oh, babi jo nan zoto. Oyo ya talo, oh, chérie, eh, nana se la kayo, maza jonele kiyo,
kaka pamba yo, yo, yo,
pipi piyo,
kaka pamba yo,
pipi piyo,
kaka pamba yo,
kakompongo, na zongi na nako, nako, lela, mobali akumite euro,
rendez-vous, eh,
salato kutana.
Rendez-vous maqué, rendez-vous maqué. Moto na toute la kitolo, atiki na ikakaboye. Ayete oro, yo oro oro. Ayete oro, yo oro oro. Rendez-vous maqué, rendez-vous maqué. Moto na tout de la kitolo, atiki na ikakaboye.